Sugar Sound.
Exclusive from ZambiaTunes.com.
Mr. Warren Ishinari Kulu. Naina unfwe kwa winu. Jazz boy. Eyo inawabika. Eyo natemwa sana tiye na yung. Wileka no kuleka. Ivila sunsha iwe. Wawano mudanzo. Tiye friend kula po. Konta mapo. Tiye niwa DJ. Kole ni kwa bupeni hapo. Lelo tatualali. Lelo efe kukolwa no kunenga.
Cool. Hey, this one be a jazzy boy production.
Jamia, Jamia, boom.